Sheho Gusana we Yesu mu chiza wanje nyuzuzu bugwaneza murukundo ruhe uje du sheho kumera nawe ahonye na hose mami ndiyoro heje rwose mami jengu kuri chiza nibiri ndichanira ikame nyani jishwi sinchidi kanyar gose na jihori nyita yeho Shakwi tona imbawari rama futi dioro hejer gose maminje gukuri chiza du sheho gusana we du shehu kobu cheye nyijiza hafi yawe ahwamahorada shira uhorumindura musha kuguru kunduji rira dioro hejer gose Mami njengu kuri chi